bless the best Lord.
Only the strong will survive.
Jinbei's own production.
Funny.
Got that too.
Mr.
Harris in the building. Youngsters in the building.
Janaka dance a campia, Pokunyem Boko Shimpina Pinya. If what a two for a fair testy, they got to Janaka dance a campia.
For some a dance here, vampire. To follow me stage upon a fear. Eat a machine on the block. Somebody block Kumune like a killing of a vampire. Truth, truth. You got to make a vampire. Truth, truth. Oh, you got to make a vampire. Truth. Mushikula for twenda na target. Kushikwisha fe ponzi na budget. Kuli madamu ni mpaka permiti. Hello plus na mailo no office. Kanshi nga tufyangale mpaka. Ise nshitabete ya macha. Dancing nga jibi kile padia. Bonse bambia kulumbanya. Wakai tuwambele papo. Chidansi chaba mpia kwiki ni shapo. Nome TJ aleti ni shapo. Mankucha tuwala ngile kumidanso. Nengale tumone kwa fio finine. Ulaluala tumone ngate upolele. Tula pela kano fio ngata chidinide. Amashate mashe ngata upibide.
Shanaka dansa kampia. Pukunye mboko shimpinya mpinya. Ivo tatu mfuwa fiele testi. Eka tushanaka dansa kampia.
Upo sama dansi ya vampia. Tupala me stage ya panofia. Ita mashe no di block. Somebody block kumunele katulenge fio vampia. Tut, tut.
Kupondi finda lava Matuafika mochila wala tambama Pakufola barbecue wala tantama Duvusha kumona balele Nikwete kulifu ni bali ya bashele Telakonka kuchila Kubanonga tuposa mafina Ama baby ni fuebo baluila Wala tambanga tuafika mochila Nigaduba wakonto kede Pala ndeposa dansi ya maposele Tinbishu limbo repeati Skin fit pa biti Nipaka kumatunda macha Ande fikwe sikali mba funda masha Hapa mando wile katimbengo manji Vile mbalange ni sate mfola Nifuebo batamba mchila Ingo manga shate tefuila
Tuposa madansi ya vampia Tupala me stage ya panofia Ita masha no di block Songo di block kumunele katulenge fwa vampia Tut, tut, tut Ika tulenge fwa vampia Tut, tut,
apo
Imasoi posebo Wikarangwa wampepo Shunguru shomu sanangwa wanembo Yobale na iwa iposebo Epa kutulanga ngana ukwate mpia Ngana ukwate mpia nino fia Uchesha na kupondi nino fia
Umome nijumba Mwana kashumu sana kushumba Nabali sibumba Ngawashana bose manerumba
Amane basi bari tuswatila Bari swatane potu kwatila Achutu tunku Tatubwe life wenga boyla Shanaka dansa kampia Pukunye mboko shimpinya mpinya Ivo tatumfuwa fiele testi Eka tushanaka dansa kampia
Upo sama dansi ya vampia Tupala me stage ya panofia Ita masha no di block Songo di block kumunele katulenge fwa vampia
Chut, chut
Eka tulenge fwa vampia
Chut, chut
Apo, apo Selak, eka tulenge fwa vampia
Jinbei's own